針自身にふざくくぎら針輪人間釈迦くくえれかいよんぎらまばばんばんぐるぜんあざうりなびぶがんうい Vera Om Fasha Ngami Fasha Fasha Ngami Fasha Da semera mutayu Na uitava Da siganwa uri munsiSe shikeo Semera mutayu Na unyitaba Na siganwa uri munsi Se shikeo Iyo namutsu mugezi Muraniki aga Haricho ngusawaFasha, Om Fasha, Ngami Fasha, Fasha, Ngami Fasha. Avisi siweza na urabazi kundusha, Iyo nguye hasi wose.Bako mamashi Varaharara Sinabiringira Ibyabo bifitigihe Sinabu akiraho Barakubambye Utagira inenge Yeho nagoNa kwigereranya Umfasha Ngami fasha Umfasha Ngami fasha Ndagerageza Kukori ibyushaka Yewe ndagerageza Gose nawe Ngami ndagerageza Buri munsi Shaka gukora ibyiza Ibibi bizi imbere Haricyo ngusaba Fasha
Now, fashion, man, is concerned, and in banana.